anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu, anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu, onye si na ya bụ chi, oya make you come make you show your power, onye si na ya bụ chi, onye make you come make you show your power, maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ chukwu. I know your man, Peyton say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Now him be cut, now him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụrụ chukwu. If you know a man, waiting say you be God. Make the call, invite them on. Obolo wo, nyakwalu biaba. Obolo no, nyakwulu kute. Obolo ike, nyakelu keta. Owa gamalili ike bikechi. Anu na-ekwu na mmadụ bụrụ chukwu. Anu na-ekwu na mmadụ bụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya meke na ifo chi bụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi, oya make you come make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. If I know I sin a chi a di ma, it's your word. Onye si na ya bu chi, ya me keni fo chi bulu chuku. Onye si na ya bu chi, oya make you come, make you show your power.